kune sifube celuma sabe mama ngeke ngihlale uyingelo subele masulweni we khulule babe ngiyasibakhalele dinwe uthangiphelele dingawe okhulule kamama ngiyasibakhalele dinwe angiphelele dingawe okhulule kamama
I'm nothing, I'm nobody.